It's another one. It's another one. It's another Nick's boy.
Nick's
boy. Nev kind.
Nev kind.
People are do.
People are do.
Sana takwa bana stroli ni shap shap sana ngagwala chimwemwe na shap shap sana chile bila bane mwise mtamp ichi cheve na doli kanise mchap ngan stroli ya bilimba musachi yam la speaker ila tulika musachi dab
ona bima gele veva vini le madansi ni chilinga na veve ni kwata mwona tachi chipiti chikalila no chipasa pona chance machongo ni mawane we just wanna dance mwonefe chile pukunye mbukoshi ngachai bila kuikata kunsokoshi ama vokota na pakumukoshi Chakuchi mwema ni chikokoshi Ngachali lava puku nye mitu Eleve vila kwa tukufia bupi Nunga kase ni bando le sangupi Leka mwekele na ngolo sanguki Like jazz
Uyo mwana anipena kumidansu mama
Anipena kumidansu mama
Uyo mwana anipena kumidansu mama
Anipena kumidansu
mama Akabwela yepe ni chipisa nye kabinimba
Anipena kumidansu mama
Akabwela yepe ni chipisa nye kabinimba
Ni chipisa dida
Chipisa dida
Gafiamba madansa papeso mutende Gafiamba fekansha pa mwise mwise Gakwa befibiongo bule ngoma tuenda Tikwa befibiongo kune ngoma tente Defo kutambe febe vila kunonga Nefuna niksi na vembila kuno Hapa kuipa ya bito londa ipele fumo Gadansi kompita pa mwende la kumo Gafaisa kumienu na dansi ya mabosi Chifuaje filimba nga sound overdose Nga chai katendi mba pa dance overdose Eleve vila winonga pressure pa pose Defo kutamba madansa paka Amesho kutamfisha panse paka Defo kutanga tameso na dansi faka Nga majiki mwambo kunjanga shamanja paka Kalumba femwe wata mwangala wino Nde lumba malewe yo mangala wino yeah. Kuna wala kontoka so tamli
Uyo mwana anipena kumidansu mama
Anipena kumidansu dance.
Oh, you want to be the good dance, mama.
You
want to
be the
good
dance.
I can't even eat a piece of your cabin.
Jeff, big ups to Mr. Overdose. Thank you, Arifatic, for this one. I see you, Rich Mo, Navashad.